sana va faila ku TikTok mama. Ngatini na maile ya mula molo nisombe. Ngatini na maile ya mula molo nisombe. Dawa kamusanga maumia wa pwiririka wa ya mwume wa mioyo. Nangula mwana kasi wa pwiririka wa ya mukasi wa mioyo. Ose tuli maule.
Content from guys. Uyu ni madam, uyu wina ngo ni wapa side.
Tulima ule. Fili ya kiofisa mfoni na ine mufyama. Tulima ule. Kama message voze tutirita tirita pye. Tulima ule.
Fa, let's go. You break up with your boyfriend for cheating. You dare to a dump for cheating. Na iwe akudamba belenga ma message. You slept without deleting. Love, ibwele na mashoko. My disappointment in a chikonko. Sekula buti macho sako loko. Pasako chansi the guy that unoko. Chachi chachi puma watabu wacha kontoloka. Ankazi bika no mo for somoka. Wonse muli happy. Ring on your finger na wedding in your popo.
Kawaka musanga maumia wapwiririka waya mwaume wabioyo. Nangula mwana kasi wapwiririka waya mukasi wabioyo. Wose tulima ule. Tulima ule. Wose tulima ule.
Yes, sir.